abekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards bongedde amaanyi mu kusomesa bannayuganda ku by'omutindo basobole okufuna ennyo mu bibafulumya. Omwezi guno abavunaanyizibwa ku mutindo gwe mu kitongole kino bagumazeeko nga batalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye basisinkanidde abavunaanyizibwa ku kufulumizibwa kw'ebintu mu bukolero obutonotono, abasuubuzi, ab'ebyobulamu ne bannamawulire. Abubeka Bakulu Mpaja okuva mu kitongole kya UNBS annyonnyola enteekateeka eno n'engeri gy'eyongedde okuyambamu.
Ekyobasomesa nekyo tuyita good manufacturing practices and good hygienic practices, eno y'enkola ey'enjawulo gye balina okubeera nga bagoberera mu gye bakolera emirimu gyabwe, okulaba nti at least ebintu byabwe bituukagana n'omutindo, naddala bwe kituuka ku safety of the product oba ku buyonjo bw'ebyo bye bakola. Tubasomesezza okubeera nti basobola okuyambako era amakolero ago ge gamu okubeera nti gafuna standards okuva mu UNGF, ne tubabuulira na biki ebyetaagisa okubeera nga ebintu ebiri katale ka Uganda birina kuba na bisaanyizo ki, ne tubatendeka n'engeri gye basobola okubeera nti basaba akabonero k'omutindo online, that is putting in application
ng'abakwasisa.